SBS Radio.
Kuwa isku dayaya inay dhacaan dadka ayaa isticmaalaya nambar u muuqda in laga soo dirayo xafiiska canshuuraha oo la mida midka kuugu diiwaan galsan mobaylkaaga, waxayna ku reebayaan fariin duuban.
Department is investigating you and your family. We had tried to notify you regarding this issue, but we have never.
Xafiiska canshuuruhu wuxuu adiga iyo qoyskaaga ku wadaa baaritaan. Waxaan isku daynay inaan arintan kula socodsiino, laakiin wax jawaaba kamaanaan helin. Marka waxaan u qaadanay inaad si ula kac ah wax isu dabamarisay, dacwo ayaana lagugu soo oogayaa. Si aad macluumaad dheeraada u hesho, waxaad naga soo wacdaa nambarka xafiiska canshuuraha oo ah 28939393. Waa ku celinayaa 28939393. Kath Anderson oo ah kaaliyaha madaxa xafiiska canshuuraha ayaa sheegtay in nambarada xafiisku aysan soo bixin marka qofka la wacayo, ugumana hanjabno in dadka la xirayo.
It's important to remember that a legitimate caller from the ATO will never threaten you with arrest, will never demand immediate payment, especially through unusual means.
Waxa lagama maarmaan ah in la xasuusto in telefoon sax ah oo ATO soo dirtay inaan weligeed dadka loogu hanjabeyn, weligoodna ma dalbadaan in si degdeg ah lacag loo siiyo, gaar ahaan ma dalbadaan in lacag lagu siiyo dariiq kale sida Bitcoin. Weliga yama diidno inaad la tashato qof aad aaminsan tahay ama dadka canshuuraha ka shaqeeya. Nambarkayaguna ma soo baxo. Marka haddiiba telefoon nambarkiisu kuu soo baxo, kalsooni buuxda ayaad ku qabi kartaa inuusan ahayn ATO ama xafiiska canshuuraha. Anderson ayaa sheegtay in Australiaanka da'da ay yihiin dadka u nugul qalinshubatadan.
The elderly people who are living on their own, and what we've seen recently is, for example, one elderly person who.
Dadka da'da iyo kuwa keligood guryaha degan ayaa ugu nugul sidaan dhawaantan aragnay. Tusaale ahaan, qof da'a ayaa muddo 5 bilood ah waxay tuugadani ka qaateen $230,000. Hadda waxay sameeyaan waa inay dadka u hanjabaan, markaas ayay dadku argagaxaan, markaas ayayna siiyaan lacagta ay ka doonayaan. Professor Dave Lacey oo ku takhasusay ammaanka kombiyuutarada kana tirsan jaamacadda Sunshine Coast ayaa sheegay in dambiilayaasha dadka telefoonka u diraya ay rajaynayaan in dadku cabsi awgeed ay lacagta isaga bixiyaan.
Well, what they're trying to do is an elicit an emotional response of you where you're reacting without thinking. That's absolutely in a scammer's
waxay doonayaan waa inay qofka dareenkiisa kiciyaan oo cabsi geliyaan oo isaga oo si fiican aan u fakarayn u jawaabo. Waa farsamadaas tan qalinshubatadu isticmaalayaan, waa inay ku cabsi geliyaan ama ha noqoto in lagu xirayo ama in lacag badan lagugu leeyahay, ama waxay kuugu hanjabayaan in telefoonka guriga lagaa jaranayo ama korontada guriga lagaa jaranayo iyo wax lamida. Professor Lacey ayaa sheegay in dadku u baahan yihiin inay adkaysi ka muujiyaan cadaadiskan oo aysan go'aan ku degdegin, taasoo ah midda ay tuugadani rabaan oo ah in qofku khalkhalo oo go'aan degdeg gaaro.
Don't feel pressured into responding to a contact that someone initiates with you, even if you if they.
Wax cadaadisa ama culaysa ha dareemin marka qof uu kula soo xariiro, haddii xataa ay dhahaan waxaan ka soconaa shirkad weyn ama dawladda. Waxaan caddaynaynaa in xafiiska canshuuraha, Centrelinkiga iyo Medicareku inaysan lacag inaad bixiso telefoonka kugu weydiinayn. Nidaamka dawladdu waa mid waqti qaata, waxaana jira dariiqyo badan oo ay dadka kula xariiraan. Markasta ka digtoonow, iskana hubi ciday yihiin. Cid kastoo kula soo xiriirtana baaritaan ku samee inay yihiin dadka ay sheegayaan inay yihiin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.